say, I will make money if you're the day by day. I sabah katona, katona famu mekunza. Ateto famu mekambo, ya iwe wewe hivi libao. Habata kisibati kabana bana, msonga ya kupanga maja.